ngiyathanda uba nemali ngifane nomajazi umfoka mgoma bese ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nodisk umfoka kuzwayo bese ngiyafuna ukuphatha imali ngifane noke umfoka mgoma bese ngiyathanda uba nemali nini ngifane nonjabulo umfoka ngini Use ngiyathanda ukuba nemali ngifane nokhomba umfoka mthiyane Use ngiyafuna ukuphatha imali ngifane nophele umfoka mkhize Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomthandi umfoka ngubani ngiphathe Use ngiyafuna ukuphatha imali ngifane noxa umfoka mhlongo Use ngiyathanda ukuba nemali nini ngifane nomavavu umfoka sikakhalo Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomakhulu umfoka thabo Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomseshi umfoka mthiyane Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nosasa umfoka imali Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomthandi umfoka imali Use ngiyafuna ukuba nemali nini ngifane nomthandi umfoka ngubani Use ngiyafuna ukuphatha imali ngifane nomkhululu umfoka ngubani Use ngiyathanda ukuba nemali ngifane nozinja umfoka magubani Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nobonkanti umfoka gwala Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomshokomezi umfoka mhlongo Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nonkosi umfoka ngcono Use ngiyathanda ukuba nemali ngifane nokholwane umfoka masekane Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomqhebulo umfoka phela Use ngiyathanda ukuba nemali ngifane nomthola umfoka phela Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nomthola Use ngiyathanda ukuba nemali ngifane nomthola imali Use ngiyathanda ukuphatha imali ngifane nobhelela ngize ngiphathe imali